Russia, you will.
Ja. It's Russia, right?
Sean Morgan on it. Son of the big league.
Chris.
I remember those days. Back in the days, you buy up under my case. He used to come and chill at my place. Zuwa kulo wacha kuja osa kujet. Nina lilova. Getting you flowers, I couldn't afford that. Nika kuyende tapasi na ribe mota. Na kukone tako munyumba yodonta. I just wanna thank God for the woman he gave me. Wanga niteni pateni. I see a mother in you, dizingu panga in you. Dili nawe nawe mpaka usa nene
akutika iwe unalipompa. Suna nditawe iwe unalipompa. Pomwe ya kanyoza kumate njine lofa. Unalipompa, bompa, bompa. Dikufutika iwe unalipompa. Suna nditawe iwe unalipompa. Pomwe ya kanyoza kumate njine lofa. Unalipompa, bompa, bompa. De, dizeku wana daily. Kulikose na iwe. Singa kusie mwaliwe. Bompa, bompa, bompa. De, dizeku wana daily. Kulikose na iwe. Singa kusie mwaliwe. Bompa, bompa, bompa. Cha. Unalibompa batanal. Nikumango vala tisheja maganas. Ankati undi siyo na kanal. Dijija wacho mweti na vanal. Ina summer, ina winter, you wedded. Come rain, come sun, you wedded. You taught me new dawn and pill. Jaja na bakulila kwa inel. This life that I've never seen before. Osea nandi tawa nali visible. Unali nane situation ili critical. Uje salale yanga panangili ili. Kukutika iwe unali pompa. Sunandi tawa iwe unali pompa. Pomwe ya kanyoza kumate njine lofa. Unali pompa, pompa, pompa. Dikufutika iwe unali pompa. Sunandi tawa iwe unali pompa. Pomwe ya kanyoza kumate njine lofa. Unali pompa, pompa, pompa. Diziku wana daily. Kulikose na iwe. Singa kusie mwaliwe. Bompa, bompa, bompa. Diziku wana daily. Kulikose na iwe. Singa kusie mwaliwe. Bompa, bompa, bompa. Dikufutika iwe unalipompa. Suna nitawe iwe unalipompa. Pomwe ya kanyoza kumate njine lofa. Unalipompa, bompa, bompa. Dikufutika iwe unalipompa. Suna nitawe iwe unalipompa. Pomwe ya kanyoza kumate njine lofa. Unalipompa, bompa, bompa. De, diziku wana daily. Kulikose na iwe. Singa kusie mwaliwe. Bompa, bompa, bompa. De, diziku wana daily. Kulikose na iwe. Singa kusie mwaliwe. Bompa, bompa.